love fight.
Yo yo, what's good my man? My
nigga, mambo vipi sana au sio?
Bwana mzee, nimetoka za
kutii kwa hii ride baba.
Au sio, unataka kitu kama ipigwe maji hicho?
Maji iwe
safi. Karibu.
Shingo, shingo, yeah. Watch my love, love bite, love bite. Why you was sipo single, single? Wakinyona nawe wazira, wazira, yeah. Well, ukitembea nyumba bingi bingi, tofu ni kipini shanga bangili. Nani pagami kiwili wili, tukiwa wawili wawili wawili. Miundo kihindi chori chori, napyo jua kulisa kakachiri. Nani pagami kiwili wili, tukiwa wawili wawili wawili. Waonyesho na vyo dondosha, kapota boki unobambucha. Wamera ukamini likesha, walikutaka waka kukosa ehe.
Dondosha, idondosha yo, idondosha yo,
dondosha,
idondoka yo.
Dondosha,
kriketi kata, kiuno binjuka, dona nikosha. Hapo swadata, fanya unabinuka, basi dondosha. Sindimba chakacha, ndumange kapuka, wali dondosha. Fanya kunichachafya, nizidiwe huka.
Nyonga umejaliwa, kakupa mama. Utamu sukari ya miwa, uko mwanana. Kweli umetunukiwa, we mwanalana. Kumesha wanokufizia, hey, waonyesha.
Aya, dede, highway. Nyonga nsogeze, highway. Nise benze, highway. Aya, jibebebebe, highway. Fanye unadege, highway. Ile geze, aiwe.
Dondosha, idondosha yo, idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo, idondosha, idondoka yo.
Dondosha,
idondosha yo, idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo, idondosha, idondoka yo. Dondosha.
Minataka nichungulie,
nichungulie. Inama nichungulie, nichungulie.
Inuka kwa juu, tetemesha,
nichungulie. Inama ni